Kuleminyaka edlule, uhulumeni waKwaZulu-Natal ngaphansi komnyango wezokuthutha uyaqhubeka ngokwakha imigaqo namabridge. Lokhu sikwenza ukuthi kube lula ukuxhumanisa imiphakathi namadolobha nezikhungo ezimqoka. Sahlenga nabantu abaningi ekuminzeni uma bewela imfula futhi sathuthukisa nokuhwebelana ngokwezomnotho. Ngokutshala kwengqalasizinda, sesifake itiyela elingamakhilomitha angaphezulu kuka 200. Sakhe amakhilomitha amasha obhuqu angaphezulu kuka 20,000. Sakha namabridge amasha angaphezulu kuka 3,800. Siphothule ukwakha kwamabridge ewelisizwe angaphezulu kuka 22 ngokubambisana nohulumeni kazwelonke. Saphinde sathenga namatruck angaphezulu kuka 55 ukuvala amapotholes. Ngokubambisana, sizoqhubeka senza okuningi ndawonye. Hashtag sikhuphe iminyaka ewu-30 yenkululeko. Lo myalezo siwulethele umnyango wezokuthutha KwaZulu-Natal.
Unyaka nonyaka izinkulungwane zabantu balahlekelwa izimpilo zabo emgwaqweni. Abaningi bashiya amakhaya abo beya ezikoleni, emsebenzini, ezindaweni zokukhuleka, emizini yabangane bengabe besabuya. Abantu abahamba ngezinyawo balimala ezingozini ezihlobene nomgwaqo ngesikhathi behamba ngezinyawo. Abanye babo bagcina sebekhubazeka unomphela. Lezi zehlakalo zidala ukuhlupheka nosizo olukhulu kanye nobunzima bezomnotho emndenini nabakwabathandiweyo babo. Inhlangano yezempilo yomhlaba iveza ukuthi emazweni enza inzuzo encane nalawa asafufusa. Ukungaqoki izingubo ezigqamile kwabantu abahamba ngezinyawo emgwaqweni kuyinkinga enkulu. Lamazwe asasalelwe inselelo. Ingxubevane yezilawuli mgwaqo kanye namalambo asemgwaqweni angekho ezingeni kuyaholela ekwandeni kwamathuba okulimala kwabantu abasebenzisa umgwaqo behamba ngezinyawo ngoba bengabonakali ngokugqamile. Ukungasetshenziswa kwezinye zezindlela ezingambi eqolo njengamalambo amabhayisikili kanye nezimpahla zokugqoka ezinemibala ekhanyayo nakho kuyaba nomthelela. Ngakho ke kubalekile ukuthi ubonakale mangabe usemgwaqeni ukuze abanye abasebenzisa umgwaqo bekwazi ukuchezuka ngenhloso yokugwema. Ukungabonakali kahle kungezinye izimbangela zezingozi ezidalwa ukusebenzisa abasebenzisa umgwaqo. Lapha eNingizimu Afrika zilinganisela ku 40% izingozi zomgwaqo ezenzekayo. Ucwaningo luveza ukuthi abantu abahamba ngezinyawo emgwaqeni basuke bengabonakali ngokugqamile kubashayeli nokuyingozi ezingagwemeka uma ngabe kusebenziswa zonke izinsiza kanye nezingqalasizinda zomgwaqo. Ukubonakala kwabahamba ngezinyawo kuyaphazamiseka uma izinga lamalambo okukhanyisa emgwaqeni liphansi noma kungakhanyi inhlobo. Mangabe abahamba ngezinyawo begqoke izimpahla ezizothile ngombala noma ezimnyama, kuyakhuthazwa ukuba okungenani ufake izimpahla ezikhanyayo nezigqamile ikakhulukazi ebusuku. Yini engenziwa ukuthuthukisa ukubonakala? Gqoka izimpahla ezigqamile nezibonakalayo emini nasebusuku noma okucwebezelayo ukuze ubonakale. Abantu abahamba ngezinyawo emgwaqweni kufanele bahambe onqameni lomgwaqo olubekelwe abahamba ngezinyawo. Iningi labashayeli lingabantu abalungile, kodwa ungakubeki lokho emqondweni. Qinisekisa ukuthi uyambuka umshayeli ukuze ubone ukuthi naye uyakubona yini. Okungasiza abashayeli, iningi lezingozi zomgwaqo emazweni ahlomula inzuzo encane lenzeka ezizulwini zobusuku noma ezintatha ngenxa yobumnyama obuholekutheni kungabonakali kahle emgwaqweni. Kunzima kakhulu ukuqaphela izingane, yingakho kubalekile ukuthi uqikelele kakhulu ezindaweni ezingasesikoleni, ezindaweni zo zokuhlala kanye nalapho zizidlalela khona nasemapark. Lawula izivinini sakho ezindaweni ezisebenziswa kakhulu abantu abahamba ngezinyawo. Ngaphambi kokuthatha ijiki, qalaza nhlangothi zonke ubhekisise abahamba ngezinyawo emgwaqeni. Qaphela abahamba ngezinyawo emgwaqeni ngaphambi kokuthi uhlehlise imoto, ikakhulukazi izingane. Ungalokothi uyidlule noma uyeqele phecelezi overtake imoto emele abantu abawela ngezinyawo. Qaphela abadala abahamba kancane kanye nezingane ezingazi ngomgwaqo. Yenza okufanele bese uzama ukugwema abantu abahamba ngezinyawo.
Uhulumeni waKwaZulu-Natal ngaphansi komnyango wezokuthutha uyaqhubeka nokutshala uzinzo embonini yezokuthutha komphakathi. Ngokubambisana nemboni yamatekisi, senze okuningi ukuqinisekisa ukuthutha kwabantu ngenhlonipho nangokuthula. Ngaphansi kwalomkhakha, senze okuningi okubala phakathi kwakho ukukhipha izimvume zokusebenza kwamatekisi ezingaphezulu kuka 25,000 kule minyaka edlule. Sivule amahhovisi amasha angu 6 asondeza usizo lokufaka izicelo nokuvuselela izimvume zokusebenza kwamatekisi. Sivuselele imizila emisha yokusebenza kwezitimela eyalimala emva kwesikhukhula. Sixhase ngamakhilomitha angaphezulu kuka 1.1 billion kule minyaka edlule. Sifake imali engaphezulu kuka 270 million ngonyaka ukulekelela uguquko lwezomnotho embonini yamabhasi. Ngokubambisana, sizoqhubeka senze okuningi ndawonye. Hashtag sigubha iminyaka engu 30 yenkululeko. Lo myalezo siwulethele umnyango wezokuthutha KwaZulu-Natal.
Ngikubingelela ke mlaleli nguVicky wakamasuku, ngikubingelela ohlelweni esilethulela ngelokuthi ezinhle, umnyango wezokuthutha, ukuphepha nokuxhonyaniswa komphakathi. Lo mnyango ungaphansi kamhlonishwa ungqongqoshe uHlomuka. UHlomuka ke bathi isikhwishikhwishi. Kade khwishizileke uwaya eMandeni, la ekade eyothula khona i-bridge ngokusemthethweni. Kodwa ngaphambi kokuthi akwenze lokho, uqale inkulumo yakhe ngokuhambela kwakhe enquthu. Eyoshiya imali yokuthuthukisa imigwaqo nokuqasha abazosebenza lapho. Ake simcaphune.
Sizobonga kakhulu, sibonga abalele emakhaya. Kunjalo izolo besambele i-district yalapha ya eMzinyathi ngaphansi kwenquthu local municipality lapha eward 1 eQudeni. La khona ba design ama program ababili. Yoqala i-program besibambele lapha siyothula intuthuko kubantu bakithi laba esithuka nosonkonhle ozokhanda imigwaqo ehlukahlukene lapha ya enquthu kodwa besithula eward 1 kodwa eward 2 ward 3 kuzofika eward 16 uzokwazi to benefit imigwaqo efanele kulungiswe. Ingakho ke sisibonga kakhulu abantu bakithi ukuthi nala singafika khona sizofika khona. Abantu balapha enquthu bayajabule kakhulu, babonga abancenqoze ukuthi bayibona intuthuko, bayibona ngamehlo. Ayikho lento intuthuko bayaxoxelwa ngayo kodwa bayayibona. Siyafisa ukuthi sisho sizoqhubeka sisiza abantu bakithi. Imali esifakele laphana imali engango 47 million lapha nje enquthu iyodwa izolo ezokwazi ukuthi size abantu abahlukahlukene imigwaqo ehlukahlukene lapha enquthu ilungisa ngisho ama drainage ama patching imigwaqo ekakhula zetiya lena eyinkinga kokuklinwe nama drainage ayinkinga. Sasho futhi ukuthi kunabantu abazoqhashwa izolo nje siqhasha abantu abane abadala nabancane khona nje umama okade na 50 years oqhashwe wajabula wabonga wancenqoza ukuthi yena bazi ukuthi masumdala wasaqhashwa kodwa sakhombisa ukuthi longamampunge into engekho leyo nabesifazane nabadala bazokwazi baqhashwa. Namhlanje ke kuseni sivuke saba nemhlangano neSantaco nemboni ezokuthutha la khona iSantaco eyisebenzisana noToyota Halfway ukuthi bane competition kwakhona ukuthi zonke ama-association ayahlangana akwazi ukuthi akompite kodwa khompitha ngento enhle lapha yaku-Halfway ukuthi mabethenge amatekisi mangaka amatekisi abayathengile kwathola ukuthi iStenga Association iyona ewinile. Namhlanje besiyothula siyobanikeza itekisi iStenga Association mahala ha. Kusho kodwa kubalulekile ukuthi senzisane na wonke ama-stakeholders ukuze sithuthukise indawo yakithi. Namhlanje ke manje ke silana ehlanganani Sportfield lana eMandini la khona etsizovula i-bridge ekuthiwa uMsunduze River Bridge khona la enyoni era ngaphansi kwa 116 ibridge leli ekade sebekhale kakhulu abantu balana e 116 ngokuthi make lana nje kancane akuhambeki ingane azikwazi esikolweni abasenza abakwazi esikolweni kodwa sithi namhlanje alifani nayizolo futhi siyafisa ukuba kuthembisa abantu bakithi ukuthi inamhlanje ngelifaya nekusasa mabe bamisayene nohulumeni kakhona lose yonke izimpilo zabo zoba ngcono umsebenzi wethu ukuthi senze impilo zabo zibe ngcono imali yathi sifakile khona imali ngango 31 million ukuze bakwazi ukuthi ibridge lakhe ke impilo zabo zishintshe ibridge nje lana nje sisifake imali ngango 31 million abantu abawu 32 bakwazile ukuthola bathola ama-opportunities abadala nabancane nabaphila nokukhubazeka nabakwazi babathola kodwa futhi akugcinanga lapho kunabantwana abayi-youth abawu 10 abatrainiwe bafundiswa benze ama practical bane certificates ikhuluma nje so bengakwazi ukuthi basenze noma yikuphi la kuthuna kunomsebenzi ukuthi kwakhiwe inqala zinda ingakho sithi umsebenzi wethu ukuthi sithuthukise abantu bakithi nala singafika khona sizofika ingakho ngomgqibelo sobe sihambele indawo yasedumbe la khona sobe siyothula khona ama project amabini ngoba abantu bakhona kade sebekhale kakhulu nomgwaqo oyigravel ongahambeki siyosusa kuba igravel sosetiyeleni sithi nasemakhaya bayadeserve ukuthi bathole itiyela nakhona la sisazobuya ud883 khona la enyoni oyigravel abantu bakhona bakhalile kanti ngenhlanhla vele suke iprocess ukuthi siwu-upgrade siwufake itiyena sizobuya sizothula usonkontleka siyenza amasuyi singashiyi usonkontleka aba sifuna masiqeda kuthula usonkontleka lingapheli iviki amaviki amabili kungaqala kusetshenzwa kuqhashwa abantu yingako sithi akufanele kube khona indawo azona zengahambeki khona sifuna kunuke itiyela sinamathisele usimende si-regravelation wonke imigwaqo eyi-regraveli
Uqhubekileke uhlomuka wakhuluma nomphakathi echaza mayelana nesizathu sokwakhiwa kwebridge.
Mandla! Mandla! Phambili ngentuthuko phambili! Phambili ngentuthuko phambili! Fisa ukubonga kakhulu leli thuba. Sehlisa umsindo nje kancane. Sehlisa umsindo. Ungabe nebhadi ngibene ngesibizi kubizo ngenxa yomsindo ngiyacela. Cela ukubingelela uprogram director udadewethu uNeli Siwe ngibingelele uspeaker omkhandlu we-district ule Ilembe umama uShandu Councilor uShandu bingelela uDM njenge siyabingelela sikhuleke ndona yenkosi njomane siyafisa ukuthi sibingelele khona ezinye induna siyabingelela abafundisi sisubabingelela bonke abakhona ngaphakathi ama-officials kahulumeni wonke uhulumeni beholwa u-DDG baba unkosi siyabingelela kakhulu sibingelele umphakathi wakhona la emandeni eward 16 siyafisa ukuthi sikwazi yo kunosisi lapha ya yo all right no simyeka siyafisa ukuthi namhlanje lo singake Oh, lo sine. Oh, isquara 2 weekend. Oh, hayi ngiyabona. All right. Sifisa ukubonga kakhulu bafowethu. Yeke sisanichithele isikhathi. Kodwa sifisa ukuthi sinibonge ukuthi nibambisane nathi sohulumeni weprovince, sohulumeni kamasipala, nohulumeni nje umasipala wonke we-district nowe-local. Ngokuthi uma nifaka nibona icela izinto eniyifisayo nikwazi ukuthi nisibekezelele uma sithi ngesikhathi esithize sizokwazi ukukwenza lokhu akuzokwazi ukuthi kwenzeke manje yekeni usisi ujwayele ekhaya okwenza kanje manje yabona uma umuntu wesifazane kukhona indoda ikhona okhuluma ukuthi nalo indoda oyiqomile usungaqhubanga lutho nje ngoba futhi awukwazi ukuhlonipha abazi uba bazi wakhe fike bamkhuzele yena azokwazi ukuthi abe right namhlanje size la sizovula leli bridge eselithatha isikhathi ukuthi lakhiwe sebechazile ozakwethu la ukuthi leli bridge lalingekho kodwa abantu abahlala ngapha komgwaqo kwakuyinkinga ukuthi bawele baye ngaphesheya ingane siyachazela ukuthi mazi yesikolweni alaba kuthiwa ihlanganani noma yini igama lesikolo babe ingane zazikhumula icathulo zinyusa amabhluko bezokwazi ukuthi bagcine bewelile kodwa namhlanje sokuyihistory leyo for sure obhuti noma osisa abahlala eGoli noma bahlala eThekwini abangabuya emakhaya basaxoxa namanje ukuthi hayi ngasekhaya ayikho intuthuko abafuni ukusikhandela ibridge bale mabebuyile-ke mabebuya emfingeni bathathe nibase khona lapha ebridgini kufeni babuze ukuthi unyongo yini lo khandiwe lapho ngoba iyona-ke intuthuko le ngoba omunye umuntu ke engayiboni intuthuko ngoba ukuthi mhlawumbe akanalo ulwazi umsebenzi wethu ukuthi sikwazi ukuthi sibabonise sibakhumbuze nokuthi sisuka kuphi
kuleya ndawo abantu abaningi bebesenkingeni yokuthi kufuneka mabewela umfula bakhumule ukuze bakwazi ukuthi bawele bewelela ngaphesheya kodwa ke ukuchaze kahle lokho uhlomuka waze wachaza nanokuthi kunomphakathi okwazele ukuthi uthole amathuba ukuthi athole amasentshana ngokuthi nawo phela umphakathi usebenze ngesikhathi kwakhiwa leli bridge
imali efakiwe lapho ukuthi ikhandwe la bridge imali eplazo minus 31 million ukuze likwazi ukuthi la bridge lakheke kodwa futhi bakhona abafowethu abakwazi bahlomule bakwazi baqhasheke asingeke sikwazi ukuqhashwa sonke bakhona osomabhizinisi abancane abakwazile futhi ukuthi babhenefithe laphana yingakho kubalulekile ukuthi sikwazi ukubambisana ukuze intuthuko izoba khona and kube khona ukuthula ngoba uma kungekho ukuthula endaweni kuba nzima ukuthi nentuthuko ifike ngoba kuyaliwa ziningi-ke iy'ndawo esizihambayo esikhuluma ngentuthuko sithule intuthuko ngoba intuthuko kufaneke nikwazi niyibone ngamehlo ningaxoxelwa yingakho nje namhlanje sila intuthuko niyibona ngamehlo inamhlanje alisafani nayizolo futhi namhlanje sinethemba lokuthi angeke lifane nekusasa ngoba izinto siyazibona ziyenzeka on the daily basis yingakho kade besho la oza kwethu ukuthi njengoba mina ngila ngumphathiswa ka-transport community safety and liaison abanye abaphathiswa orongqongqoshe bakwezinye iy'ndawo uza kwethu baba unkosi u-KK ukhona la emandeni uyothula imaprojekthi izindlu ngelinye ilanga futhi kuzofika omunye before ke kwafika futhi abanye yingakho kubaluleke ukuthi sibambisaneni and kubalulekile ukuthi sazi ukuthi intuthuko izohlezi ifika izofika kukhona ama-election izofika engekho ama-election ngoba ngekhathi abantu bakazulu natal bevota ngo-2019 bavota bathi basinikeza uhulumeni kakhongolose u-5 years ukuthi senze intuthuko kuleso sikhathi leso njengoba ke sisaqhubeka nje sithi ingoba wakaphili lo 5 years lo 5 years uzophela ngomhla ka-29 May futhi sizoqhubeka lentuthuko kuyoze kuyoshaya umhla ka-29 May maye ke ngizwe ke bethi abanye sekuphela u-30 years sikuhulumeni fanele baxoxele ukuthi la kwaZulu Natal uhulumeni kakhongolose una-20 years omunye 10 years ngo-1994 until 2004 kwakuphethe i-IFP la kwaZulu Natal shudu 10 years nje esingawubali ngoba intuthuko yayigqoza kakhulu kunamanje thina sasazi ngomfana wale mina ephayikeni emnambithi e-Lady Smith sasazi ukuthi uhulumeni umuntu wale ondini or umuntu wasePitoli futhi sasingacanga ukuthi uhulumeni ungakwazi umbona eduzane wasasazi ukuthi uhulumeni akabona ufana nonkulunkulu lokuthiwa akabona usekujuleni kodwa uma kungena uhulumeni kakhongolose uhulumeni abantu bambona ngezandla bambona eduzane yingakho kubalulekile ukuthi sivume ukuthi kuningi okwenziwe kodwa futhi sekuningi okungakenziwe ngoba masingaqhamba manga sesikwenze konke kushuthi iquestion izothi so usufuna nipho uhulumeni masekwenzeke yonke into ngoba uhulumeni ukhona ukuthi uqhubeke ushintshe impilo zabantu zibe ngcono kodwa kufanele umuntu athi ngoba khona into ade eyifuna engakwenzeki bese khuluma iphutha or amampunge athi akwenzeki lutho yingakho ke ngithuke ngisho ngibona amajita amayehlele nje le esitore athi hey mina ngiyovota lo ANC wenzini kodwa uyazi ukuthi lo hulumeni kakhongolosa umondlela ingane nofuthi wamithi singane yabantu ingane abanengane bakhona omaka ezu ubaba wayo kodwa akayondli yondliwa uhulumeni kakhongolosa bese ithi akayiboni intuthu kodwa every month yena uyibeneficiary yentuthuko ngithi ke mina ngikhule emakhaya ngalepha ke ngafunda endaweni ekuthiwa yisegcizela primary nganginenkinga ngoba ngikhulisa ugogo wami engikhulisa kanzima bekhona abazali kodwa izimo zazingavumi kwakuthi uma sihamba siyofunda esikolweni iprimary egcizeni kwakwenzeka urejiste kodwa ungakhokhile esikolweni kuthi uma kushaya unovemba noma udisemba kuthola amareport uma ungakakhokhi wawungalitholi iripoti uzohamba uyodla ukhisimusi uzingazi noma uphasile noma uphasanga na uthi uyafika nasikolweni uyofunda usuke ekhaya ungadlile uyafika esikolweni uthisha uyakufundisa awuzwa kahle ngoba ulambile kodwa namhlanje iy'ngane zethu ziyadla mahhala ha namhlanje iy'ngane zethu zifundiswa mahhala yisho nalo ofundiselwa ingane nale ngane edle esikolweni uze uma wayo ethi hhayi mina ngikuyobotela ukhongolosa wenzeni kodwa nakho ngiyasho manje ukuthi uhlezi every day yinto eyenzeka every day leyo uma iy'ngane zesikolweni kubalulekile ukuthi sigxeke lapho nake sigxeke khona ukugxeka kulona iphutha kodwa faneke ugxeke ngokwakha ungagxeki ube ngazathi ngelinye ilanga uzophika nokuthi wawunomkhulu ngoba nakho umkhulu uhambile wahlala eGoli uphike igazi lakho ngoba wena umuntu ophikisa yonke into lento oyibonayo wenza ngathi ayikho ufuna ngathi ungaphila wedwa emhlabeni akekho umuntu ophila yedwa emhlabeni futhi akekho umuntu onganawo amabathi ongahlekisi ngamabathi omunye umuntu ngoba ulazi kusasa luzokwenzenjani so kubalulekile ukuthi sibuyisane nembeza ungathi uma kunenkinga manje bese ukhohlwa yonke into eyenzekile ungafani nengane efika ikhuliswa umzali wayo kanzima ithi uma isikhulile isisebenza bese ikhohlwa ukuhambisa impuphu ekhaya ngoba isihlala emadolobheni yona kodwa iyazi ukuthi ekhaya ikhule kunzima kodwa ngoba nakho yona isihlala emadolobheni ayisayi ekhaya yingakho kubaluleke ukuthi sibambisaneni sikwazi ukuthi sibuyise onembeza so ngalowo mazwi yingakho ke size la sizodlula officially i-breeding sisho ukuthi abantu bakithi abaqhubeke balisebenzise kodwa uma benenkinga bangayi kuyovala ibridge lapha abashisa amathayi ngoba bazolimaza ibridge bese kugcineni liyawa bese bona futhi baphinde bagxeke uhulumeni kodwa kube yibona abenze lezo zinto lezo so ngiyafisa-ke futhi ukuthi ngoba sengize ngafika la ngiyafisa ukusho ukuthi ikhona enye intuthuko ekufanele siyilethe la esiyithathe naso isikhashana u-D 883 lo osuka kuthiwa zihambe uyongena le wonyonini umgwaqo lo uyigravel kodwa kuze ngabe manje sesiwufaka i-DL nawe ngiyafisa ukusho ukuthi ngiya angeke uphele uMay singakabuye sizothula usonkontileko ozofaka i-DL la manje ke uyabona ukuthi ongathi akayiboni intuthuko hayi umuntu nje oyimpumputho ufuna ukuthi simvule amehlo thina sesoba uJesu wakhe simvula amehlo sithi nansi intuthuko ngilithandile nevesi elivulwe umfundisi and lo mgwaqo lo ud883 imali akhona sesiyifakile ikhona yabona imali esiyibekile sibeke imali engango-160 million ukuze kuzokhandeke lo mgwaqo lo sekushoda nje manje ukuthi suwa-advertise wawavala ukumakomidi manje usuke ikomidi lokugcina uzokwazi ukuthi-ke sibuye sizothula ngoba nabantu basemandeni bayalideserve ibiyela akufanele kuphela bahambe kwi-gravel ngoba wonke umuntu uyakwazi kufanele akwazi ukuthi abhenefite futhi khona abantu abazoqhashwa basebenze bazobe bebaningi kunalaba ekade besebenza lapha ebridgini nakobaleka-ke nakhona ukuthi uma sesibuya sizoluthula uma uNkulunkulu esasigcinile siyafisa ukuthi nakhona kungaqhashwa abantu abasha kuphela nona-50 years aqhashwe nona-40 years aqhashwe ngoba ukusebenza akufanele kuhambe ngonyaka ngoba uma kuyovotwa awubheki unyaka ubheka yonke konke lokho siyafisa futhi uma sisekhona nizobona sikwenza siyakwenza endaweni izolo nje bengiyelele eqhudeni enqutho siyothula osonkontleko uzokhanda umgwaqo safike saqhasha khona bona umama esimqhashile ona-55 years then wakhala iy'nyembezi wathi eyi mntanami ngangatsheli mina ngazi kuthiwa amafunaphunga phezu kuka-35 years awuqhashwa ngithi mama mampunge lawo la basho njalo faneke baxoxele ukuthi namhlanje ube ngakhongolose usiqhashile nawe-ke ziningi-ke izinto esizokwazi ukuthi sizenze la ikhona neminye imigwaqo khona la emandeni ekufaneke sibuye sizoyithula ngoba kubalulekile ukuthi nemandeni ikwazi ukuthuthuka nabona kunontshebe la okhansela ohlezi athi hlobo kanisa nini emandeni sesikhona manje angeke manje ntshebe usabuze ukuthi siyani wena sizoxoxela abanye ukuthi hhayi babonile ongqongqoshe bakhona nohlobo ukufikile yabo kunalo mgwaqo lo osuka uma usuka edolobheni uyi-main road uke-robotini lapha uza straight lo yi-main road nawo ngeke kuphele umeyi singazange sim-appoint unkonhle kuzokwazi ngoba usunama-potholes nawo awusakwazi ukuthi kuhambe manje uyabona-ke ukuthi uyabona ukuthi asikhulumi kuphela ngo-ward 16 kodwa sikhuluma ngemigwaqo ehlukahlukene le migwaqo engikhuluma ngayo imigwaqo esithi sifaneke siyenze before uMay sithule usonkontileko kodwa miningi eminye imigwaqo esiyiplanile emandeni yonke esifisa kakhulukazi ukuyishintsha from ukuthi kuyibe yi-gravel ibe yitiyela kakhulukazi emakhaya manje-ke njengoba siyiplanini ukuze ngempela iqhubeke yenzeke iyodinga nina ukuthi nani niqhubeke ngomhlakatho wenani nihambe niyovota ngoba uma ningakwenzanga abazofika emva kwethu esingabazi bayofike bayishintshe yonke loyo plan leyo bese wena uyakhala ukuthi sasithenjisiwe kanti thina asisho ukuthi siyanithembisa thina siyazibophezela thina sibona osethembe kodwa thina sithi siyazibophezela ukuthi sizokwenza kanjalo njengoba senza and-ke nakhona lo mgwaqo engushoyo lo oyi-main road imali isikhona imali esiyifakile khona imali engango-150 million ezokwazi ukuthi ilungise lo yamgwaqo so akekho-ke umuntu ozokhala ngokuthi hhayi intuthuko ayifiki ngakithi intuthuko efaneke ibe khona yonke indawo lonke ikhona nekhona kodwa ngiyafisa ukuthi ngixoxele abona umgwaqo lo u-D883 kahle kahle ibingekho imali yayo kahle sahamba sayothatha imali komasipala bangafuni ukuhlonipha uhulumeni kakhongolozo sathi sifuna le mali ukuthi siyithathe sizoyifaka emandeni ngoba abantu basemandeni uma kuthiwa bayovota bahamba bayovota bavotela uhulumeni kakhongolozo kubalulekile ukuthi izandla zinjani ziyageza ikhothe ikhothayo engayikhothi iyayikhahlela ake nishale izandla nje emandeni umsebenzi wethu lona-ke esiwenzayo ukuthi sinibonge ngawo ukuthi nani niyakwazi ukuthi uma kuthiwa phumani niyovota nivotele uhulumeni kakhonze niphume niyokwenza kanjani yingakho faneke sinibonge nani nizoqhubeka nani nenze kanjalo akutshela umakhoyane wakho ukuthi siyiyona ngempela-ke intuthuko manje khona ongamtsheli juda akayiboni othi iyona-ke intuthuko lesikuyona manje ya amandla amandla phambele ngentuthuko phambele phambele ngentuthuko phambele phansi ngamaxoki phansi phansi ngamaxoki phansi phansi ngamaweshe-weshe phansi phezulu ngohulumeni kakhongolose phezulu phezulu ngohulumeni kakhongolose phezulu phansi ngamaxoki phansi yazi kunogogo kade lana uphi ugogo abe ngemthandeni awu hayi nazo itrenga yakho gogo gogo egogo ye mato Bambili gogogo abaprogressive pambili phansi ngeyouth engahloniphi phansi phansi ngeyouth engahloniphi phansi phansi ngomakoti abangahloniphi phansi phezulu ngomakoti abahloniphayo phezulu phezulu ngomakoti abahloniphayo phezulu phezulu ngeyouth ehloniphayo phezulu phezulu ngeyouth ehloniphayo phezulu phezulu ngomasipala wasemandeni phezulu phezulu ngomasipala wasemandeni phezulu thatha ilembe district thatha thatha ilembe district thatha phezulu ngohulumeni kamama uMadube phezulu phezulu ngohulumeni kakhongolose phezulu phansi ngamaxoki phansi phansi ngamaxoki phansi
phakathi kwey'cukuthwane ebezikhona bekhona-ke nenduna uMhlongo induna uMhlongo yena-ke ubemele isikhunyana traditional council udluliseke naye amazwi okubonga nokugqugquzela ukuthi umphakathi uziphathe kahle izakhiwo zikahulumeni
thandaza ukuthi njengoba sikuzwile ukukhuluma ngo-D83 uNkulunkulu akusize uqhubeke ngoba kungcono ukubuza umuntu oke nakhuluma naye kunokubuza umuntu omusha ozobe ukhuluma into nje angakaze aze akhulume ngayo kuwo sisho ukuthi sikhankasela iqembu elithize noma liphi ukuthi akuhambe kanjani kulo kodwa kukhona ukuthi umuntu uma ekhulume into lo muntu uyakwazi ukumbuza ngayo ukuthi ayisenze ngani. Ngiyayilandelela njengoba ngibuza nje ngimi lapha ngu-D83 ukuthi ngiyazi ukuthi noma ngabe wayengekho yena uqala ukuthi kuhlatshisoyi kodwa wakufica ukuthi u-D83 uphelaphi. Ngakho akazi ukusho ukuthi ngiyayixabuka lento okhuluma ngayo. Ngifisa-ke ukuthusa lowo mazwi ngithi ngiyabonga uhulumeni, sibonge nomphakathi, sibonge nomasipala wethu.
Nosomlomo kamasipala ukhansela umama uti Shandu ube khona naye ubekile futhi amazwi okukhuthaza.
Ifuna ukuqala ngingakasho lutho ngithi hayi MEC umlomo uyadala amadoda. Uma uprogram director sekukhona umeya ngeke ngathi nami ukuphakapha uyabona uyabona. Kodwa kumlomo uyadala in the next term mhlampe zifiso nje. But ingane yami lisenza kahle ingakho lokhu ngizoyimela nje. Because in the absence of the mayor esebenza in a collective manner, kufanele ukuthi kubonakale ukuthi nisebenza ndawonye nibambisene. Kungathi umuntu uma engekho bese kugwaza ukuflathela. Uyayibona leyo nto engishoyo? Manje-ke nanokuthi-ke ngikhusela yona MEC into yasekhaya njengomama. Angibonge ithuba onginika lona, kodwa before ngikwethule MEC ngibonga umsebenzi esiphuma kuwo laphayana omuhle ngendlela emangakusayo ukuthi abantu base-Ward 16 iy'mpilo zabo zishintshile isezukufana nakuqala. Abantu njengoba besechazile uComrade Magwazi ukuthi kuwelwa kanjani lapha, nathi sitshelile MEC ukuthi bekwenzeka kanjani. I-ANC ngesikhathi yenza i-manifesto yayo yabekelela ukuthi iy'mpilo zabantu ayishintshe zibe ngcono noma kungakafiki kuwe, kodwa osekufikile kuye thani uyadela wena osulapho. Because onto abakayikhonjwa baphathile iminyaka yaningi, kodwa naningabazi ngisho ngamehlo. Nangigcina nithi uhulumeni usePitoli, nangihlomuka nimbona ngamehlo. Ngizoshoke mina comrade uhlomuka ngoba mfundisa sikhona esontweni last uya approaching ama-elections. Uma si-approach ama-elections nobani uya ngala edeployed khona. Mina I'm deployed by the African National Congress. Uma ngideploye u-African National Congress kufanele ngikhulume i-manifesto yakhe, because angikwazi ukuya kwezinye iy'baya ngoba ngizohlishwa impepho, ngoba angiyazi impepho yakhona ukuthi ishiswa kanjani. Izongihlila-ke bese kuthiwa kukhunywe nami ngaphandle. Nididekile, khona abanye abadidekile abaqashile nje abadidekile. Hey, phumelani obala, liyashona ilanga komfasiwe. Liyashona ilanga komfasiwe. Abantu banikiwe ithuba bangalisebenzisa. Iliphi leli elingcono manje abasezolisebenzisa? Ozisu zami bagridi, inye inhlangano eyobusa neyohlala ibusa koze kwasho yena njalo athi koze kubuye lowo muntu. Sizosho-ke emphakathi ukuthi silethe intuthuko eniyibona ngamehlo, hhayi uzwabethi. Siwu-African National Congress ngoba sideployo uyena. Ngishilo ngathi angizukukhuluma ngalezi icagogwane ezinye engingazazi, because angizazi ngempela. Ngakhula nje ngavelela ku-African National Congress. Ngifuna-ke MEC ngingakakwethuli ngisho ukuthi siyadinga ukuba ubuyele kule portfolio iqhubayo, because uyaqhuba. Lokho kuyokwenziwa yini ukuthi uhlomuka abuyele ngomhlaka 29 nithi nje eduze kuka African National Congress. Akusadlalwa phela manje wonke umuntu uphumela obala amadoda. And ithini ilanga lishonile and ithina siwushayile udoda udoor. And sawina mawinile akuhlahlakabane.
Imanifesto ye-ANC iyakhuluma neimpilo zabantu ukuthi ayishintshe zibe ngcono. Last khona namhlanje nasewat 16 kukhansela uMathonsi owhip womkhandlu wasemandeni. Lapho khona ibridge elakhiwe khona liranger ko 38 million. Lapho abantu bakule ndawo bese behluphekile iingane zesikole zingakwazi ukuya esikoleni. Uma kufanele linile izulu kufanele lezi ngane zikhumule zishintshe izingubo. Baningi nabantu abalimele nabahambile emhlabeni. May their soul rest in peace. Labo bantu hayi ngoba besithanda as uhulumeni. Kodwa intuthuko mayifika ifika ngokwama phases. Sesiboneke kunesidingo ukuthi lezi impilo sayilahlekile kungabe kusaba khona ezinye impilo ezilahlekayo. Namhla sino MEC uhlomuka wakwa transport ozothula leli bridge elihle ngendlela emangalisayo. Impilo yabantu base ward 16 nabantu basemandeni ayisafani naqala. Njengoba uANC ayingenile emandleni wawuthatha lo 5 years khona izinto esizibonayo nezinto ezenzakalayo emphakathini. Sithi siyabonga kakhulu kumama uNomsa Dube Ncube okuyena lama MCs angaphansi agijima ngendlela emangalisayo eza kubantu. Qala uhulumeni msakazi besingamazi thina kodwa namhlanje uhulumeni siyamfila siyamthinta ngezandla senze konke sikhulume zonke izinto simgxeke kodwa engikuthandayo kubantu basemandeni bamgxeka ngokwakhe.
Okay.
Ukuthi uhulumeni mase ilethile intuthuko kubantu abantu kufanele bayi-owne bayithande intuthuko yabo. Ngoba abantu abamnyama msakazi angikho racist.
Yes.
But ade bekuyi-disadvantage all along.
True.
Wangena uhulumeni ka-African National Congress zashintsha impilo zabantu zabangcono. Sizothi ke emphakathini njengoba besigcizelelile ukuthi le ntuthuko esifikile akungathi sifuna okuthile bese siyoshisa ibridge.
Yes.
Because ibridge kuzobuya kubuyelwe emuva la siqhamuka khona. Sifisa ukuthi njengoba selikhona nje abantu balithakasele baliphathe kahle bazi ukuthi kade behlupheka lingakabikho selikhona manje kufanele ukuthi baliphathe kahle bahloniphe ingqalasizinda zikahulumeni. I'm deployed by the African National Congress. Ngeke ngiyeke abantu bakwaZulu Natal ngiyeke abantu baselembe sengilitholile ithuba ukuthi defendani intuthuko khona umhlabelelo othu uqalile umsebenzi uyawufeza asingafezelwa abanye abantu njengoba uhlomukelazi leli bridge esethule nemgwaqo ewugravel lapha athi uzoyifaka itiyela akungafika abanye abantu abazothatha leyo plan bayihlikize yonke. Sithi abaphume ngobuningi babo bayovikela uhulumeni ka-African National Congress. Kusekuningi okufanele akwenze. Kukhona asekwenzile. Akuyafinyeleli la sifisa khona.
Sithesha wayawaya siwumnyango wezokuthutha KwaZulu Natal. Sakhe imisebenzi yangempela. Siqashe amaphoyisa omgwaqo amasha sha awu 200 ukuqinisekisa ukuphepha emgwaqweni. Lo myalezo siwulethele umnyango wezokuthutha KwaZulu Natal.
Igama lami ngenguzanele ngwakanene ohlumuke kuhlelo luka sithesha wayawaya kade ngidohoza okungatheni sengifundela ukuba yiphoyisa lomgaqo. Ngiyabonga kakhulu kumnyango wozokuthutha ngokufezekisa amaphupho ethu ukuze ngibe nekusasa eliqhakazile. Sithesha wayawaya nohlomuka.
Mina ngingududuzinsi osebenza ngaphansi kohlelo lukasibambile emaqoqo sixhaswa umnyango wezokuthutha. Sibonge kakhulu lolu hlelo ukuthi uma lufika la emaqongo sikwazi singabomama uxosha ikade zikho. Lolu hlelo thema lifika thina njengoba singabomama abangenabo baba sikwazi nokufundisa ingane. Lo thema selifikile uthema kuphela lenyanga edlule sathola ukuthi kube kukhumbe khona uchatha. Siyabonga kakhulu, sicela uhlelo lingapheli sitheshe
KZN Drama School Council ikushayela ihlombe elikhulu okwenziwe umnyango wezokuthutha esifundazweni saKwaZulu-Natal la uhlomulisa khona abahlali baseKZN ngezincwadi zokushayela kungakhathalekile ngebala kungakhathalekile futhi ukuthi uneminyaka emingaki. Singama Drama School sikushayela ihlombe elikhulu okwenziwe umphathiswa ubaba uHlomuka sithi siyathesha waya waya sisifundazwe saKwaZulu-Natal.
Ukusetshenziswa kwezidakamizwa bese uyashayela. Ukusetshenziswa kwezidakamizwa kubulala ikusasa lesigidigidi zabantu minyaka yonke. Izidakamizwa zibulala ikusasa labantu abasha abayikusasa lalelizwe. Ukusebenzisa izidakamizwa kungadala ukungalali ngokwanele, ukungathandi ukudla, ukuphazamiseka kwengqondo, ingcindezi, ukudideka, ukhwantalala, ukushaya ngokweqile kwenhliziyo, izinkwanju, isifo sezinso kanye nesibindi. Isidakamizwa ziphinde futhi zenze umuntu osebenzisayo abe nolaka, thukuthela kanye nodlame. Utshwala akubona neze bokwelapha okuthize emzimbeni, kodwa kungokuthiba imizwa. Yingakho ukuphuza kakhulu uholele ey'nkingeni ey'ningi zezempilo zesikhathi eside kanjalo nesikhathi esifishane. Ukushayela udakiwe kungezinye zezimbangela zezingozi eziningi eNingizimu Afrika. I-National Road Traffic Act, kumthetho wamashumi ayisishiyagalolunye nantathu, ngonyaka 1996, ngaphansi kokuchibiyelwa kwesigatshana samashumi ayisithupha nanhlanu, uthi akekho umuntu ovunyelwe ukwenza lokho okulandelayo. Ashayele imoto noma ahlale esihlalweni somshayeli emotweni edumayo uma ephuze uphuzo oludakayo noma edla izidakamizwa esiphazamisa umqondo nomzimba. Ukushayela uphuzile ngezinye zezimbangela ezinkulu zezingozi kuleli. Njalo ngonyaka, abashayeli abangaphezu kokuthathu kokune abafa emgwaqweni yakuleli batholakala benesikali esiphezulu sotshwala emzimbeni esifinyelela ku-BAC engu 0.05 noma ngaphezulu. Iningi labo lize ledlule ngokuthathu kuyinani lotshwala elivumelekile emzimbeni womshayeli. Nansi-ke imiphumela yotshwala emzimbeni. Nciphisa indlela obona futhi othatha ngayo izinqumo ezimeni eziphuthumayo. Bukwenza ube nokuzethemba kakhulu. Lokhu kungakwenza ukuthi ushayele budedengu ngoba ucabanga ukuthi ngumshayeli osezingeni eliphezulu kunalelo kulona. Benza kube nzima ukwenza izinto eziningi ngesikhathi esisodwa. Ngesikhathi ubambe isondo lokushayela, ungakhohlwa ukubona amarobhothi noma ezinye izimoto noma abahamba ngey'nyawo okanye abamabhayisikile. Unciphisa ubukhali bezinzwa zomzimba. Bukwenza wozele. Nazike izinto esiphazamisa i-BAC. I-BAC isikali sokungako botshwala egazini lakho. Lesi sikali sikala sisebenzisa ama-grams otshwala atholakala egazini elingamamilimitha ayikhulu. Isibonelo nje, i-BAC engu 0.05 isho ukuthi utholakale u 0.05 grams otshwala egazini elingamamilimitha angu 100. Ubungako bomzimba womuntu, umuntu omncane ngomzimba, uba nenani eliphezulu le-BAC uma eqhathaniswa nomuntu onomzimba omkhulu. Lokhu akusho kodwa ukuthi umuntu onomzimba omkhulu kumele aphuze kakhulu ngoba utshwala unomthelelo owehlukile kubantu ngokwehlukahlukana. Ubulili, umuntu wesifazane engaba ne-BAC ephezulu kunomuntu wesilisa abalingana naye ngomzimba. Ubungako bokudla akudlile, ukudla-ke kwehlisa-ke ubungako bokumunceka kotshwala emzimbeni. Ngakho-ke uma ungadli ukudla okuqinile ngaphambi kokuphuza kuzokwenza ukuthi i-BAC yakho ibe phezulu. Inani lotshwala kanye nohlobo lotshwala oluphuzile. Uma uminya futhi uphuza utshwala obunenani eliphezulu le-alcohol, kwenza ukuthi inani le-BAC egazini lakho isheshe ikhuphuke. Isimo sakho sempilo, uma ngabe umuntu ogulayo, isibindi sakho kungenzeka singakwazi ukumelana notshwala obuphuzayo. Isikhathi kuphele sikwazi ukunciphisa i-BAC emzimbeni wakho. Uma kade uphuza, zinikeze isikhathi sokuthi utshwala unciphe egazini ngaphambi kokushayela. Ukugeza ngamanzi abandayo, ukujima, ukuphuza ikhofi elimnyama, ukushaya umoya noma ukudla ukudla akunciphisa i-BAC emzimbeni. Uma uphuze kakhulu ngobusuku bedlule, i-BAC yakho ngenzeka ibe phezulu nangakusasa. Uma uphuze kakhulu, udinga isikhathi eside kunciphisa i-BAC emzimbeni. Ungashayeli uma kungukuthi ucabanga ukuthi kungenzeka ukuthi utshwala bukapheli emzimbeni. Ungahlanganisa utshwala kanye nezinye izidakamizwa neminye imithi. Ungaphuza utshwala uma kukhona imishanguzo oyisebenzisayo noma ngabe uphuze kancane kanjani. Kodwa uma lobo tshwala sebuhlangene nezidakamizwa noma imishanguzo, bungehlisa indlela oshayela ngayo. Lokhu kubandakanya imishanguzo oyinikwe ngudokotela wakho kanjalo naleyo osithengele yona ekhemisi.
Namhlanje sambele ilembe district ngaphansi kweMandeni local municipality kwiqiniso sobeqedile oza kwethu sizovula ibridge okafaka imali engaphezulu ka 38 million ukuze le bridge likwazi ukuthi lakhiwe ngenxa yezigameko zazesi abantu sebezibonile futhi kungakwazi ukuhambeke namhlanje sithi kusasa alifani nayizolo ingakho sibonga kakhulu uhulumeni oholo khongolo sokuthi uyakwazi ukulalela abantu bakithi safisa ukusho ukuthi nala singakafiki khona sizofika sakwazi uNatal yonke sikwazi usilungise umgwaqo ngoba kufanele kube khona indawo engakwazi ukuthi ihambeke.
Sonke isizwe sasilangeni ngaphansi kobuholi basesikhonyana sibonga kakhulu umsebenzi owenzile ababuhlomoba sifisa nje ukuthi sicacise ukuthi uwona mfula umsunduze lo omkhulu kakhulu makwizimo zemvula nje abantu bamuka kodwa ke njengoba sekwenziwe isimangaliso sebridge esikhathini esiningi besingekho sifisa ukuthi sibonge kakhulu umnyango owathatha ichaza lokuthi ulekelele umphakathi wasesikhonyana uhlanganisa wonke neMandeni ngoba bekuhlukanisa lokho ukuthi kube khona into esheshe ixhumanisa abantu ngokusheshe ngalawo mazike sidlulisa nje ukuthi namhlanje lifezekile iphupho labahlali baseMandeni
sekukufishane ngoba uDM useyichaze kakhulu into kodwa engifuna ukisho nje babhlomuka sizobonga icommitment enayenza ngesikhathi nenza imanifesto kaAfrican National Congress ukuthi impilo zabantu zoshintsha zibe ngcono zishintshekile ke nezalaba lapha impilo uyabona khona isikole singalala okuthiwa ihlanganani kuzohanjwa khona la sebeyahamba abantu senikwazile ukudeliver into edingwa abantu.
Asibonge kakhulu umlaleli ngokuthi usinikeze indlebe kulolu hlelo besilethulelwa ngelokuthi ezinhle umnyango wezokuthutha ukuphepha nokuxhunyaniswa komphakathi.
Sending sore mosse ne mosse.